me against myself.
Nishafanya mengi ya kusikitisha, mengi ya kutisha, mengine mengi na sikuficha. Nishafanya mengi zaidi ya mabaya, mengi makubwa, mengine mengi zaidi ya haya. Sometimes najiuliza itakuwaje siku nikifa. Sometimes najiuliza itakuwaje siku ikifika. Sometimes najiuliza itakuwaje nasikitisha. Toka kitambo nilikuwa mbishi kupitiliza, mwepesi wa kuongea ila mbishi kusikiliza. Tho Mungu alinipa vingi la mbishi sikuidhiki. Nipo kwenye hatari na amini mini mkosefu. Washikaji bora nyinyi na amini amini mkosefu. Nimeshafanya mengi mabaya kutakatishwa. Nimeshajita majina mengi ya kutatanisha. Nimeshawakosea wazazi mara kibao. Mpaka na hisi mindo naongeza mavadhi kwao. Dhambi, pombe, bangi, vidonge, mademu wa Kiafrika, Warabu, mashombe, shombe, vimbau mbau, size ya kati mpaka vibonge. Nimesha kosea but now no way. Ilikuwa me against the world, me against everybody, me against them all. Ilikuwa me against teachers, me against school rules, me against preachers, me against MCs, me against rappers, me against skin hates, me against wild stars. But now it's me against myself. But now it's me against myself. I wanna got to hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goody dressed in white. I like rock teams and rock hood. God will probably hire me on some real sweet shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, roaching in paradise. Fuck that shit, I wanna two guns and shoot dice. All my life I be considered all the worst. Lying to my mother, even stealing out her post. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion.
I want life and die.
Fuck it, I wanna get to heaven. Amen, ya old knows I don't give a fuck about you, hey man.
Don't ever try to judge me, dude, cause you don't know what the fuck I've been through. You say I'm crazy, that might be true. You say I'm crazy, that might be you. Motherfucker means something new. This is me, since way back. Motherfucker means something new. See now I'm smarter than the time I used to be a window shopper. The fucking drugs and the wisdom out. Nikikudisi na tafuta prison haswa. Nilivyo zamani tofauti na nilivyo sasa. Now was me against myself. Hata nikifa leo na mini tabaki kuwa safe.
Na nishangaa mimi na vyo kushangaa wewe. Na vyo nishangaa mimi na vyo kushangaa wewe.
Temple, why we?